Kunnafoni minnu dira ni karogɛlɛya waleba in kan, maa minnu ni bɔnɛna a sen fɛ, ni ka farasigana mɔgɔ kan min si bɛ san 18 na fagara finitigiw fɛ. Ni karogɛlɛya wale in waati y'a sɔrɔ Ameriki jamana bɛ waati gɛlɛnba kɔnɔ min bɛ tali kɛ cɛ marifatigiw ka dangarili walew kan Ameriki jamana fan caman. Dangariliba min ni maaw hakili tora o la n'o kɛra Connecticutkaw fɛ yen o bɛ ɲini ka se san 10 ma u ka dugu min bɛ wele ko Sandy Hook. A dangarili kɔfɛ, Ameriki jamanatigi Joe Biden nisɔngoyalenba bɔra ka kunnafoni di jamana denw min bɛ tali kɛ nin waati laban ninnu karogɛlɛya an'a dangarili walew kan Ameriki jamana fan caman.
The idea that an 18-year-old kid can walk into a gun store and buy two assault weapons is just wrong. What in God's name do you need an assault weapon for except to kill someone?
O senfɛ a ye welewele ani damakasikan bila ka taa marabolo ɲɛmɔgɔw ma minnu bɛ Ameriki marabolow kɔnɔna la cogo min na fɛɛrɛw be se ka sɔrɔ ka maramafɛnw ani marifakisɛ bɔ dugudenw bolo ko hali n'o bɛ bɛn sariya sen dɔw tali ma. A ko ko n bɛ kuma ni ala tɔgɔ de ye k'an be se ka fɛɛrɛ jumanw ni hakilina jumanw bɛɛ lajɛlen ta min bɛ bɔ an yɛrɛ dusukun kɔnɔ ka se ka nin ko nunu mafilɛ. Biden ka fɔla a kumakan tun sumayalenba do wa hinɛ tun b'a dusu la. Ka lakodɔnnikɛ i n'a fɔ Salvador Ramos denmisɛni funɛkɛnin min tun bɛ jati Ameriki sigiladen dɔ fɛ ka se ka nin ningɛlɛya wale ɲɔgɔn kɛ. Texas lakana baarakɛla ka fɔ la ko Ramos y'a yɛrɛ mamuso de fɔlɔ faga midiyanfan fɛ yan'a ka se denmisɛniw ka kalanso Rob o kɔnɔna la. Yen de a y'a ka bolimafɛn jɔ kalanso da la ka sɔrɔ ka don ni maramafɛn ye kalanso kɔnɔ wa k'a tun bɛ nin waleya kɛla waati min na gɛrɛtangana n'an ko a ma ko gilet pare-bale o tun donnen dɔ a fɛ.
Department of Public Safety.